Yo, can you pass me the lighter? Yo, I got it. I got it. Yeah. Ay. Shida ni sina nga patience. Nashora na pena nga tension. Vile hii vibe ina tension. Relation ilianza na erection. Au ni vile butia na roll na meri yako kwa rotation. Au ni vile butia na kira na chuta na ngoso na mbesha. Teni yo plug alitema. Kafanya mabao tokewa. Lakini alikosa mtu wangu hata kama alikuja kwa keja na ndenga. Au mangas ndo network vile na trap from keja to keja. Watu ishinda kinuliza butimbo no kupaka hao mandenga. Nani uganda nga less. Nani ukwaga na secrets sa Bobby Natalie na Beth. Nani utoka kwa cell after first call ya rest. Ulengis niko napiga kumbe sponsor o CS. Gyesa ltreku hepa kumbe boss alimtress. Mbako na malocks wako stroke na wako tense. Gyesha sharo mbosa asha soma asha text. Ati wali mchocha dungyosa ako blessed. Mini shawa soma yustoru wanza kitusafi. Kwanza mlipata na pizza ili mdomo na toa tu mafi. Madam itabidi ucheza na Listerine. Yustoru wanza kitusafi. Bako jipata megenya please. Butizo story ni gani kwa rado kibonga mbele andayana please. Shida ni sinanga patience. Nashora na penanga tension. Vile hii vibe ina tension. Relation ilianza na erection. Au ni vile butia na roll na meri yako kwa rotation. Au ni vile butia na kira na chuta na ngoso na mbesha. Teni yo plug alitema. Kafanya mabao tokewa. Lakini alikosa mtu wangu hata kama alikuja kwa keja na ndenga. Au mangas ndo network vile na trap from keja to keja. Watu ishinda kinuliza butimbo na ukupaka hao mandenga.
You're onto the phone. Someone's telling on you who's got the control. They're selling their souls. Their sales running low. They jumped overboard. I'm fresh off the boat. It's not what you know, it's who you know. Who do you own? They're collecting a toll. They're watching you move. Little homie got scooped. They ran up in the stool.
It's cold outside. Niggas switching sides. You can get whooshed. Quick to point a guy. Look him in the eyes. He's sending for you. Trust nobody but the face on the stack. Play with me funny. I'ma get your ass back. Getting my money. I'm bagging that shit.
Got patience. I'm shutting up and I got tension. Vile hii vibe ina tension. Relation ilianza na erection. Au ni vile butia na roll na meri yako kwa rotation. Au ni vile butia na kira na chuta na ngoso na mbesha. Teni yo plug alitema. Kafanya mabao tokewa. Lakini alikosa mtu wangu hata kama alikuja kwa keja na ndenga. Au mangas ndo network vile na trap from keja to keja. Watu ishinda kinuliza butimbo na ukupaka hao mandenga.